awuthethe iqiniso. Awathethe amacala. Maye lidaba. Idinga ibuko. Nengembezi angisenazo. Siyamkela ukuthi sewangilahlekela welapho lwami. Noma ungenzani, wayaphi, you're stuck with me. Singaba isilima sakho isikhathi eside. Lokho kuyiqiniso. Hayi, nginokucabanga ukuthi kube ngilalele imithetho yakho. Ubuyoba umphathi wenhliziyo yami kabanzi.
Your warmth and your embrace.
Your love.